نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دغلي بيتو مكاتيكاتي موكم بلا نزا درود وبينو اوف نلا زابو ان تميك محمد مدرسون دين تندلي زفيدو كوايي موتو واتو واليلو ndi munthemwe ndi wa umbombo kuti munthemwe ndi owumira munthemwe ndi wa umbombo kwa basi Sayyiduna Hussein radhiyallahu anhu afotokoza nena kuti mthenga wa Allah mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankhula nena kuti munthu wa umbombo ndi amene amati akamva dzina langa samandifunira zabwino ponditumizira durud pali kankhani ndikakatalibe koma ndikokoma kwa basi tatiye ndibvetselini mwachidwe mututu wa nkhani imeneyi ndi kupanga ulendo ndi cholinga chokaphunzira hadithi imodzi yokha kupanga ulendo ndi cholinga chofuna kukaphunzira hadithi imodzi basi Sayyiduna Kathir bin Qais rahimahullah akulongosola nena kuti tsiku lina lake ndili limodzi ndi Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu mu mzikiti wa ku Damascus padadzabwera munthu wina wake kwa iyeyu ndipo munthu ja adati ey Abu Darda ndayenda mtunda wautali kuchokera ku Madina kwayiwa kudzafufuza hadithi imodzi kuchokera kwa inu monga mmene ndidaphunzirira kuti inu mundamuva mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwini wake Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu alimufunsa munthu ameneyi akulu mmagwira ntchito ku Damascus kuno munthu chadayankha ayi basi ndangobwera kuchokera ku Damascus kudzaphunzira hadisi Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu adamufunsa kenaso ukunenazo nakuti ku Damascus ulibe ntchito mumagwira munthu chadayankhanso kuti ndabwera ndi mtima wonse ndi cholinga chodzaphunzira hadithi imeneyi Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu adati tsopano tamvetsera ndidamuva mthenga wa Allah mmadaliso ndi mtendele zipite kwa iye akufotokoza kunena kuti Allah subhanahu wa taala amamfewetsera njira yokalowela ku janna kumtendele kumpaladizo munthu yemwe wayenda ulendo kupita kukaphunzira maphunziro a dini angelo amatambasula mapiko awo pansi pa mapazi a munthu ameneyu munthu amene akaphunzirayo china chili chonsenso chopezeka kumwamba ndi dziko lapansi ngakhaletu nsomba m'madzi zimampemphera chikhululuko munthu ameneyi kwa Allahu tabaraka wa taala kuti amkhululukire kulemekezeka kwa munthu yemwe ali ndi maphunziro a dini kuposa munthu yemwe ndi wopembedza kwambiri koma alibe maphunziro wa kuli ngati kusiyana kwa kuwala kwa pakati pa mwezi ndi nyenyezi mwezi umawala kwambiri kusiyana ndi nyenyezi ndi mashehe ndi alowa m'malo a mtumiki sallallahu alaihi wasallam aneneritu sadasiye chuma komano adasiye maphunziro a dini munthu amene waphunzira dini ndithudi ali ndi ulemerero kuposa munthu amene ali ndi chuma